to you, God. GetAtunes.com. Today I come before you with a humble heart, knowing that I have strayed. I seek your forgiveness for the mistakes that I have made, the unkind words I have spoken, and my actions.
Uye mufufu temeti moatu Lipo mufi weitse miti mayatu Muzikululuka nine mwana wanu Yanga dipempo kupita kwa inu Uye mufufu temeti moatu Lipo mufi weitse miti mayatu Muzikululuka nine mwana wanu Hino dimaziwa ndawezi nandimalagwa Nkono ndelepa nongofuna kuzalapa Dimajimwa kwa mazimunga ni manesapa Muzindi pozisa nine mwana osamba Ena dimajimwa kunyazisa zinalanu Sola kula zanga kuyipisa zinalanu Simude ya nyala poti nine mwana wanu Nkono ndelepa nongofuna pempa kwa inu Yanga ndipempo kupita kwa inu Uye mufufute metimo hatu Nipo mufi weitse mitima yatu Muzikululuka nine mwana wanu Yanga ndipempo kupita kwa inu Uye mufufute metimo hatu Nipo mufi weitse mitima yatu Muzikululuka nine mwana wanu Machimundo sayamba makuchimuyani Yaka ni maziwa makula kwilani Tupanga zola kwekazo kuyipirani Koma mumba kululuka sakulipirani Uye mufi weitse mitima yatu Ukululuka metimo hatu Mutipozisa za zinalanu Usala mevano kwa mazinalanu Yanga ndipempo kupita kwa inu Uye mufufute metimo hatu Nipo mufi weitse mitima yatu Muzikululuka nine mwana wanu Yanga ndipempo kupita kwa inu Uye mufufute metimo hatu Nipo mufi weitse mitima yatu Muzikululuka nine mwana wanu Yunu Jehovah Jaile Zira mundi gaile Musalole mwana wanu kuti akujaile Musi ziri kwa ine Nandi pasa maule Musalole kuti ndisi tenge for granted Dear God, nisabweza chani zindu zosezi Nika ganizi la pena misonzi
Yanga ndipempo kupita kwa inu Uye mufufute metimo hatu Lipo mufi weitse mitima yatu Muzikululuka nine mwana wanu Yanga ndipempo kupita kwa inu Uye mufufute metimo hatu Lipo mufi weitse mitima yatu Muzikululuka nine mwana wanu
Music at www.getatunes.com